Interin is pattern. On Kipchaga, your winner meets. Interin is pattern. On Kipchaga, yaga.
Waliwe nsonga enuma mumu kwanu okwagala omuntu takumanyi naye kwe n'omwesi bakobulikado mulemerako eye okubya bufananyi ku lunaku luli naye nga tomugamba emyaka gigenda ebiseera bigenda kubanji bamwesunga olyeyo wenyuma wajeyo wekweka ubambi okola bikolwa naye nga tamuka naye nga tonenya kuba naye yo gyali alina gwalowooza amusula ku mutima yeye oma mai
obanga oyagala omuntu bambi mugambe
omugambe
okusinga roho siriko kulumya omutima
omugambe
naguluma nkusirise
Time yogele konawe
Bono bugambo bukulu tobuzala wabambi
Yenza kwagala okwekane sine gulu ye Bulijo chinuma onwale lokanchatule Tade kubunkenke mbuwa mainja Silima baby ontade kuninga Majito nyamba kweno njagala Tunze ngumende kukwe sirinamu kupapala Kupapala papala
Obango ya galomutu bambi mugambe
Omugambe
Okusinga roho siriko kurumya mutima
Omugambe
Nakuruma ukusirise
Omugambe
Obango ya galomutu bambi mugambe Siriko kurumya mutima
Omugambe
Nakuruma Usirise
Omugambe
Omukwano muzibu Abandi gubakosa Nabandi nebalwala Kubanga gwayagala Tamugamba jayagala Bueno de mokulianga golobo sali kumere Bueno kongano kwa wumutima kukuruma Buena bueno soberanga Mugamba manye wagano chite Okusinga okuruma Olye yoruma omutima kumenye Oh na 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 Oh my my Yeah yeah
Obango yagalo muntu bambi mugambe
Omugambe
Okusinga roho siriko kurumya mutima
Omugambe
Naguruma ukusirise
Omugambe
Na wava mukazi ngoli nagwe wamatira
Omugambe
Mugambe konti dadyo nkolera
Omugambe
Mukwano tekukwekebwa mukwano tekuzibirwa Mugambe konti mami onkolera Mukwano tekukwekebwa mukwano tekuzibirwa
Omugambe
Hey 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 Hold my mind